body, body in the baddest. It's a gospel time now. Yeah, man.
Banach.
Mukama na genda ngana we buli jempita. Nakola ngana we buli jempola. Nusevike mobinji, mukama wange nkwe kute. Mobudwa denga ndwala na we. Mumasanyunga ngenda na we. Mubizibunga nkaba na we. Ne mundongo nkwe kute. Ntuta onendo za biempisemu. Ne wala jemutenze. Ngamba mukama na kukola chinze. Amazika nega kurukuta. Nefuka mira nesaba. Echisa cha mukama shimbele renga. Banji basula ku street. Abalala basula kumbudo. Abalala balia kukasa siro. Kwe mukama wa muachigwe. Emikwano jigenze. Kulira sina mirembe. Oli sente ziganyi. Alowoza kukenda munyanja. Zeku mukama kwendi. Era mukama nesi zekwe. Mukama nagenda ngana we buli jempita. Nakola ngana we buli jenkola. Musebike mobinji mukama wange nkwe kute. Mobudwa denga ndwala na we. Mumasanyunga ngenda na we. Mubizibunga nkaba na we. Ne mundongo nkwe kute. Nakusinza ngane meme yange. Dadi numutima kwange. Siri tunula bali. Kubama sote wampandali. Panise mikono jange wakuru. Masinza kwe ali wakuru. Ne wadeyo joli mukama. Namza chisa tata wange. Wena sobyanga. Wena sobyanga. Wena sobyanga. Namza chisa tata wange. Mukama nagenda ngana we buli jempita. Nakola ngana we buli jenkola. Musebike mobinji mukama wange nkwe kute.
Mobudwa denga ndwala na we. Mumasanyunga ngenda na we. Mubizibunga nkaba na we. Ne mundongo nkwe kute.
Abalala basula kumbudo. Abalala balia kukasa siro. Kwe mukama wa muachigwe.
Emikwano jigenze. Kulira sina mirembe. Oli sente ziganyi. Alowoza kugenda munyanja. Zeku mukama kwendi. Era mukama nesize kwe.
Mukama nagenda ngana we buli jempita. Nakola ngana we buli jenkola. Musebike mobinji mukama wange nkwe kute.
Mobudwa denga ndwala na we. Mumasanyunga ngenda na we. Mubizibunga nkaba na we. Ne mundongo nkwe.